Kiritigɛsoba min tilalen don o ye Texas sariya dɔ jɔli dabila min bɛ fanga caman di lakanabagaw ma u ka se ka kɔkan mɔgɔw minɛ minnu bɛ sigi a la olu ye dancɛ tigɛ sariya min lahalalen tɛ k'a sɔrɔ sariya kelen bɛ sen na jamanadenw ka kɔkan mɔgɔ cɛkɛda fanga kan. Biden ka fanga bɛ ka kiritigɛ walasa ka nin fɛɛrɛ nin tiɲɛ.
You're the reason why, in large part, I beat Donald Trump. Let's beat him again.
Kapoko aye fanga ba no federal ka fanga cheni jeni mi mena jien chenyo yao chien anika nyaga mindo jamana donka donko saria nyina bolila Texas ya jira ko joba bulo ka fretge mara nyemgo Greg Abbott ye mi nyefo ko frikan ko kamgo bulo dankana Texas mara nyemgo Greg Abbott yafo.
Today is an historic day. It is historic as we announced the Texas Semiconductor Innovation Consortium Executive Committee.
Akapuna funi dokono mimblaleno bololoka. Ko o yamaria nimbatu Texas kaseka saria labatoni damne. Nga kritika so do reka jetuminake halibi akasaria sumba kono wa abina daboke chogo mina tikitiki obina seka boloda obina don. Kritika so bat lalendo o yamaria ninka ni kritika la liberal no esigida kono ko lanyini deme bagawi o masaba yesu solike doya foko obina nyakamido dankankula.